pole pole. Kima haba nizike, kidogo kwa nyuma ni kushike, kipande cha moyo uridhike, moyo wangu mama. Ninachokuomba unipende, usinitenge. Michezo ya kare, cause I love.